Jalala. Yeah, yeah. Tolowaza wefumba ama handsome cutie born to be loved. Wawagenda baby nazula. My sweet pie baby wange viola. Kati odula baby ondabisa. Zompunyira ketwali nakamu ketwali nga tugata. Hey, yali wafana vyali vya gemu. Joli na janga siroto. Natuli mabili baby kuliato. Nomu barangwa maziwa moto. Muselfie neto kuya mufoto. Zikemu ngatu zanya zimoto. Kati ozungu zunga kwani. Kati okabo kabilani. Mbota wata wakwani.
Mbana konga si chetaka. No, no, no. I no longer need your love no more. Mbana konga si chetaka. No, 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 no. I no longer need your love no more.
Wango bya bijambi ya nazoka. Wena zuli la kukwe na linga mbuka. Inawala mfute mwali ya denoga. Kati umkubi na mbunu misinga. Ungolinga o pretendinga. Undaja nilanze lunotinga. Mwabichi huka mfule nyoba mbuka. Unaswinga kwenye na fitinga. Amfiringa, mfiringa. Buli chakula tumuli chitinga. Niwasubia mwapologizinga. Ebitu changala nyatu bisotinga. Tuchiringa tumuli switchinga. Kilalinga tumuli parolinga. The young pump, young body modeling, young time, and you put me a set up. Tulo was away from bar. I'm a handsome cutie now, watch it up. Omkwano Gunalinga Talaba. Go was a bit of a morning, got you Kunko, Katiban Pamba, Napamukatemba. If you Kunko, we are number waiting bar. Such as Somba Kuanganesimba, on the young chase at the Bolaba Timba.
Omkanaka, Sichetaka.
Sumba kubanga nezimba. Ono yanchesa tukola bambimba.